higura manuru pike age bilita age biline wegura wala onye kwere kwa nwa nwa onye kwere kwa nwa nwa manuru pike age bilita age biline wegura onye kwere kwa nwa nwa. Mogabiri nwa morerere nwa doro anya onye kwere nwere anya igwe Jesus kena nime mbye onye onye nye mbilite n'ọnwụ na-ebube. Ọnwụ ihe omume onye kere ndụ ya kere ọnwụ onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ ọ bụ na onye kara mosu ọ ga-nwụrịrị onye ra nwarịrị n'ụwa n'ụwa ma onye kwere ekwe nwere olileanya. Agbabiri nwa rịarara nwa odoro anya onye kwere nwere anya ebi ebi igwe niile gaje n'ụzọ odoro anya mana onye kwere nwere anya ebi ebi Jesus kena n'ime mbịa bụ niile anya onye nye mbụ n'ute n'ọnwụ n'ihu mbe. Ịgbaba n'ime Kraịst ya bụ